you don't own me. I'm not just one of your many toys.
Yo! It's Young T Jordan! Kumsayilokishi! Osala wena kitsa!
Yo! Angisebenzisa inhlamba na before wawungithuka. Ngashaya ngo-2 feet ngizwe kahle wawungithuka. Urap into ephashile ngikunikile uVaseline. Wena uhambe uye emvuleni phela na uVaseline. Usahlala emgaqweni ngakutshela sasifuye iphara. Usiphukuphuka impela ngakubona udansela i-house. Kunusa phela ngifaka ama-rap avela nokhatho. Le bifino solithi ngiyatshela mfana uzohuda. Bakutshela ukuthi ngiyobha baphekisa ngithi udom. Angwadisa amaphela uzondiza kufuthe ngedum. Shinta ngizokuhle busuku kumele ngifihle njengethumba. Unuka makhwapha vela ugeza unuka isikhumba. Basofa ngisetheleli ikhethi nginquma ikhalaze. Suboshayile emlonyeni imanje uzonyanya uphalaze. Ngirepha nake geba phela namageni ungamla. Imina mahesethi wena sasikho uzozwa ngamla. Unjengegama lakho slimu sasikhohliwa njalo esinkwa sudlala u-4 days. Usasikhobolile ngishiyile inyama ekade ngiyibeke emlilweni. Nokhetha udlala ubukwala naye ibhifi engayiphenduli. Uzenza into ephushayo ngapha nesipani siyaxeka. Ngizamagana ndoda lavela kekho zopheya. Khetha nevoice awake nokurepha engathi uyaboshwa. Bafuna ukubhifa mina kusazomele uthathe isibindi. Njalo uhamba ngenyawo buka manje uhlatshwa iliva. Abangazi ngihlalaphi bathi mina osemoy river. Khetha udlale bhethe umrepho dansa nopopayi. Angeke shisa igame abafana nisadlala ubayi. Nebhosa kasiposini naye ihlale yegrawundini mase sibuza yenza. Naya yazi dlala sportsini. Ngakha ngiyaphetha nami why ngithenga isinkwa. Angishayi ngenhlama kodwa ngisuke ngidlusazwa. Kwendisa unyaka wonke phela ngirekhoda mahhala. Uyihlu gunda utshani ngikubonile uphathi hala. Naweke esi lapho negama lempuphu. Wadisa i-infinity ngizokuphendula ngomsuzo. Utshele nobra wakho lo mjito ongalenzi iphutha. Wavuke seboshile wathi izinqe zenza iphutha. Nami ngiyahlanya la ngidisa amadoda amani. Angithandi i-reggae ngigcwele ngamarastamane. Angithi nokhethana naye ekhanda uqothukile. Inwele singaphelele shuthi unamarasti amane.
Hayi, liyeke indaba yalapho.